Mukama Katonda eyasuubiza ensi y'aboonoonyi okukizikiriza nga bwe yazikiriza Sodomu ne Gomola. Wuuno agenda okuzikiriza ensi omulundi ogw'okubiri olw'ebikolwa by'obwenzi n'obutemu ebisukkiridde. Kyenva nsibula ensi eno nga neegayirira Mukama Katonda wange asaasira abagisigaddemu. Mpitayite mmange eyo ne nfuna ekikangabwawo okumaka ennyo. Katonda ompitireyo bannange, mwanditegedde nga nze nzaaye. Nzijiddwa endowooza enkyamu gye Katonda n'alagira kwena essaawa nti nno Livingstone. Sibaka ebibyo kati nkutwala, mpulidde ekizibu mu mutwe muno okumala gatwalwa ttaaya ntyo nga sifunyeewo wadde akate. Jemba wenye kumwa bimikwano n'okusibula ku nsi eno gye mpitidde mu nnyomu kudaaga nga nnoonya siringi si bannange naye ne nvaayoeyo ddala buggo okutandika obwenzi buno obuvudde buno obulwadde obumpanise gonna amasanyu ga mu nsi muno naye tugalekawo ffe ne tugenda nazze kusibula ku nsi eno gye gambye mwe mpitidde mu kudaaga n'okusibula bannange mwenaabanyambyeko mu bulwadde. Wowowowowowe bannange mweraba nzingeze yayayayayaye duniya weraba nzinkoye bakulekere bannange naye bannange bayise bulungi baleme kubeera nga nze osanyusiriza ku lukuusi obaweereze n'emmaali abakyalikoko ku magumba baleme kubeera nga nze ogaggawaliza mu bulwadde. Ndowooza enkyamu nvuddeyo ntegedde mu mutima nti okufa kwo kwa bwereere era tekwogolwa na nsimbi ate kwatukisa n'essaawa singa tunaabaka obanga etuuse n'otawonyerera banno otyo abakungu bagiramu makago gwe bw'oba weeyita mulamu nnyo walumba akuseka nga bw'akuŋoola kubanga yayagadde tosibaamu oleka n'omuyaawo ku kitanda mu linnya lya Katonda Kitaffe Mukama gy'ompadde kino kikono okumpaawo ddala akaseera ne mbuja enjiri yange ey'obulwadde okwo okwenteeka bannange mwenaabanyamyeko ekizibu ekyo ne musondawo n'essente naganafa munkoze ennyo baana batto wadde munkoze eky'amaanyi naye munda mulimpulira ŋŋonze n'otulaba obunyeri bw'obwa feesi n'olowooza nti oba akasozi akyali nazze kusibula ku nsi eno gye gambye mwe mpitidde mu kudaaga n'okusibula bannange mwenaabanyambyeko mu bulwadde. Wowowowowowe bannange mweraba nzingeze yayayayayaye duniya weraba nzinkoye mulekere bannange naye bannange bayise bulungi baleme kubeera nga nze gw'osanyusiriza ku lukuusi obaweereze n'emmaali ng'abakyalikoko ku magumba. eme kubera ngansi ogagawaliza mu bulwadde. Kirango kazana ofune chono lya dala kirungi osino kononya sente obaliwe ko mubagaga babino jo naye katonda chatakwase oyinzo kukolera emyaka emingi ngobulwayo miezi gakuzike nagaga waza kwenovonda obera wakatandika kulaifu walumba talagana jakuzinda Kano baleka mumbozi Yabate ya kafunate kunsimbi Nzimbali wa mwagaga Banange sudo mafunye sirinji Na yezinga siza chenyo Zino zemfunite mumbulwade Nzata chawe nyavi mega Sirinje nyumira nyoko bachara Ancho bogola na manyi Gamono cha kusabi kwecho mkwanga Olamani uchari chinange Chinarwe iso chazire kanga tiziwuma Banange wefu ni desente Ngomuru wate mwuzi jeko kuluombo Wowowowowe Banange wera bazi weze Ya 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 ye Dunia wera bazi mkoye Kakulekele banange Nae banange vayise burunji Parime kuwera ngaze Kanyo siri za kulukusi Obaweleze ne mari Gabachari koko kumagumba Dari mekuvira nganze Goga kawaliza mumulwade Ntunula kumamotoka Denja garaji mkwata antini nyola Yesu ingamba temu na manye Kuluno mwandi ntegeseza kumitimba Wachiri nandi kuzene meri Yonane mbalumba yone kubisinga Ngana nyumiru wanga bachara Ama govake mfunye mwe mbulwate Ulaba nalembe wane zate Kunyenda jena inda chavu swavo Gatisisha ina nasubi Bera nzali la chive nazika Sirimu mozi bubanage Olaba tulesa yofeno kuzala Bachava lita unga tugute Nisi andi kwa osangoba Ebitu andi wate mchala Naba naba zate nebibayamba Ngayimu kene nyaba nange Habira tuwali la katino mchala Owowowowowe Banange mwira banzi ngeze Ya 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 ye Dunia wira banzi koye Makulekele banange Na ye banange vaisa burunji Baime kumira ngaze Kosa nyusiriza kulukosi Obaweze nilmari Babachari koko kumagumba Baime kumira ngaze Woga kawaliza mumbulwade Kati nsaba musonyiwe nemeba malira nyo na bisera mokirizo kusema kwange mu bufunze menaba nyambye ko mu bulwadde neba za kafero paulo neba sude hamani mu kitekyo ani yali amanyi banange basude bebazizane nkataga kino mukitwalire wamwe yenkalana n'obusungu tebiyamba okujjako okuyamba bannaffe ababeera batuuseeko ekizibu ekyo baluzira lisaki sitesoni mumpadde eddagala erya buli kadde mukyala namuleme munnange nawe nkwebaziza mu ngeri eyo kasole nkulamira sanduuko njagala ogulenga yakitiibwa nange nziikibwe nga kerode wadde gye tugenda tebeera kudda nazze kusibula ku nsi eno gyekkambye bwe mpitidde mu kudaaga n'okusibula bannange bennaabannyambyeko mu bulwadde wowowowowowowe bannange mweraba nze ngenze oyeyeyeyaye duniya weraba nze nkoye wowowowowowowe kasule weraba nze ngenze yayayayayaye ekike weraba nze nkoye kankulekere bannange ne bannange bayise bulungi obafaananye ngeera nze gwemaliddeko buli kalungi oba wengaleku ssente bebayiye ennyimba kuba ozitunde obafaananye ngeera nze gwokoleddeko buli pulaani wowowowowowowe bannange weraba nze ngeze yayayayayaye duniya weraba nze nkoye akulekere bannange naye bannange bayise bulungi baleme kubeera nga nze wosayosereza ku lukozi obaweereze n'emmaali babakyalikoko ku magumba baleme kubeera nga nze wogagawalizamu bulwadde wowowowowowowe bannange weraba nze ngenze yayayayayaye teriya weraba nze nkoye kakulekere bannange naye bannange bayise bulungi.